na tuombe Mwenyezi Mungu, tunakushukuru na tena asante kwa kutuamsha siku ya leo, kwa huruma yako, kwa mapenzi yako na kwa sababu ya msamaha wako Mwenyezi Mungu. Najua kwamba sisi ni watenda dhambi, sisi ni wanyonge, sisi ni madhaifu Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu ya mapenzi yako na huruma yako umetupatia nafasi nyingine katika maisha yetu kuamka siku ya leo. Zaidi na hayo, kulingana na mapenzi yako Mwenyezi Mungu, umetupatia nafasi ya kusikiza neno lako la uzima, uweze kutujenga kiroho, kimwili na kiafya Mwenyezi Mungu. Naomba kwamba tunaposimama hapa siku ya leo, tunaposikiza neno la Mwenyezi Mungu, uweze kutusaidia sisi kwa tujue kwamba ni la maana katika maisha yetu na hakuna mwingine aliye kama wewe Mwenyezi Mungu. Tujue kwamba wewe ndio muumba wetu, wewe ndio tunafaa kuabudu, wewe ndio unastahili kutoa sifa kwa Mwenyezi Mungu. Tuweze kukiri hayo, tuweze kuelewa na tuweze kufahamu. Naomba kwamba uweze kutusaidia kupitia mwana wako pekee ambaye ni Yesu Kristo. Naomba haya machache ni kwa Mungu.
Amen. Okay, choir, the Lord will provide.
1, 2, 3, start.
The troubles of sin and dangers of pride, the pressure of guilt and foes all unite. Yet what is the cure of whatever desire? This creature assure us the Lord will provide. Divine in our
Now in our catechism, let's start with question
130.
What is the purpose of baptism?
Kusudi la ubatizo ni nini?
Ubatizo unashuhudia kwa waamini kwamba Mungu amewatakasa kutoka kwa dhambi zao kupitia Yesu Kristo.
Question 131. Who are to be baptized?
Only those who repent of their sins and believe in Christ for salvation should be baptized.
Ni nani wa kubatizwa?
Ni wale tu wanaotubu dhambi zao na kumwamini
Kristo kwa wokovu, ndio wanaopaswa kubatizwa. All right. So those who are to be baptized are only those who repent of their sins and believe in Christ for salvation.
Wale wanastahili kubatizwa ni wale ambao wanatubu dhambi zao na wanamwamini Yesu Kristo.
And so, as we pointed out before, we as Baptists have this against those who baptize babies.
Na ndio maana sisi ambao na hii tuna tuko katika dhehebu la wale wa baptisti tunaamini kwamba njia bora ni kwamba mtu abatizwe kama amekomaa.
Baptism, just like the Lord's Supper, is for believers and believers only.
Kumbuka kwamba kuna maagizo mawili ambayo Yesu Kristo aliachia wale ambao wanamwamini. Ya kwanza ni meza ya Bwana na nyingine ni ubatizo. Kwa hivyo hii ubatizo ni kwa wale ambao wanaamini.
Baptism and the Lord's Supper are sacraments or ordinances of the new covenant.
Kumbuka kwamba meza ya Bwana na ubatizo ni dhabihu ambayo Yesu Kristo alitoa na akaagiza kwa wale ambao wanamwamini watumie.
And they are to be administered only to those who are in the new covenant.
Na inafaa kutumika kwa wale ambao wako katika agano jipya, agano ambayo Yesu Kristo alileta baada ya kufa msalabani.
And those who are in the new covenant are only those who belong to Jesus Christ through faith in him alone.
Na wale ambao katika agano jipya ni wale ambao wanamilikiwa na Yesu Kristo na kupitia kwa imani yake peke yake.
Now for the remainder of our time this morning, I want to continue looking at the Proverbs.
Na kwa muda ambao umesalia tunaendelea kuangazia katika kitabu cha Methali.
And for this morning we'll be in Proverbs chapter 10, and I want to read verses 1 through 6.
Na leo tutaangazia sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza hadi 6.
Proverbs chapter 10 verses 1 through 6.
Methali sura ya 10 mstari wa kwanza hadi 6.
This is the word of the Lord.
Na hili ni neno la Mungu.
A wise son makes a father glad, but a foolish son is a grief to his mother. Ill-gotten gains do not profit, but righteousness delivers from death. The Lord will not allow the righteous to hunger, but he will reject the craving of the wicked. Poor is he who works with a negligent hand, but the hand of the diligent makes rich. He who gathers in summer is a son who acts wisely, but he who sleeps in harvest is a son who acts shamefully. Blessings are on the head of the righteous, but the mouth of the wicked conceals violence.
Kitabu cha Methali sura ya 10 mstari wa kwanza hadi 6. Mwana mwenye hekima hufurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Hazina za uovu hazifaidi kitu, bali haki huokoa na mauti. Bwana hata iache nafsi ya mwenye haki ipe na njaa, bali tamaa ya mtu mwovu huisukumia mbali. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Baraka humkalia mwenye haki kinywani, bali jeuri hufunika kinywa chake mtu mwovu. Neno la Mungu.
Now there's a great deal of wisdom in these six verses, but for the sake of our time this morning I really want to focus on two.
Lakini kulingana na mistari sita ambayo tumesoma, kuna mafundisho mengi na maarifa mazuri kulingana na neno la Mwenyezi Mungu, lakini leo tutaangazia vidokezi viwili peke yake.
And the first is found in verse 3.
Ya kwanza inapatikana katika mstari wa 3.
The Lord will not allow the righteous to hunger.
Natuambia kwamba Bwana hata iache nafsi ya mwenye haki ife na njaa.
Now remember, we have to first understand who is the righteous.
Kumbuka kwamba sehemu ya kwanza ni lazima tufahamu yule anaitwa mwenye haki ni nani.
Because remember, the Bible speaks of two kinds of people. That is the righteous and the wicked.
Kumbuka maandiko matakatifu yanatuelekeza jinsi ya watu wawili ambao wanapatikana katika maandiko. Yule anatenda haki na yule ambaye anatenda maovu.
And the righteous, as we have said over and over again according to the scriptures, the righteous are made righteous Because of the works of Jesus Christ, not our own works.
Nakumbuka vile tunazidi kusoma maandiko na tunaendelea kuelewa maandiko matakatifu ni kwamba sisi wenyewe hatuna uwezo wa kuhesabiwa wenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Hii inapatikana kupitia matendo ya Yesu Kristo kufa msalabani kwa sababu yetu na imani ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu kama kipawa.
Remember, when it comes to we human beings, the Bible is quite clear. There are we all sin, we all fall short of God's glory.
Maandiko matakatifu yamedhihirisha wazi ya kwamba hakuna binadamu ambaye anaweza simama mbele ya kiti cha enzi. Sisi wote tumetenda dhambi na sisi wote tumepungukiwa na utukufu.
And so when we speak in terms of the righteous, we have to understand none of us are righteous because of our works, what we do.
Na wakati tunasema kwamba wale ambao wanatenda haki haimaanishi kwamba kati yetu kuna yule ambaye ana uwezo na nguvu ya kutenda haki na kumpendeza Mwenyezi Mungu. Hiyo haki na ile kuhesabiwa haki inapatikana kupitia Yesu Kristo na yeye kufa msalabani kwa niaba yetu.
If we are righteous, it is because of what Jesus Christ has done for us and in us.
Uwezo peke yake ya kuweza kuhesabiwa mwenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu inapitia kwa kazi ya Yesu Kristo na matendo yake katika ulimwengu huu ya kuweza kutii sheria ya Mwenyezi Mungu kikamilifu.
Remember 2 Corinthians chapter 5 verse 21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might have the righteousness of God in him.
Tunaona kwamba katika kitabu cha Wakorintho cha 2 sura ya 5 mstari wa 21 tunaambiwa kwamba yeye alifanya dhambi kwa niaba yetu ili tuweze kuhesabiwa wenye haki kupitia matendo yake.
Christ died for the sake of the righteousness of those who belong to him by faith.
Yesu alikufa msalabani kwa niaba yetu kupitia ili kupitia kwa imani yake tuweze kuhesabiwa wenye haki.
And so when we read the Lord will not allow the righteous to hunger, God is talking about believers.
Kwamba tukiambia katika mstari ya 3 sentence ya kwanza kwamba Bwana hata iache nafsi ya mwenye haki ife na njaa, anamaanisha ni wale ambao wanamuamini, wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu.
And God is saying in this passage that the soul of the Christian, the soul of the believer will always have what it needs.
Na Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba yule ambaye anamcha, yule ambaye anampenda, yule ambaye anatii amri zake atahakikisha kwamba ametosheka katika nafsi yake.
The English word is sufficiency.
Atakuwa ametosheka, yale ambaye anastahili atakuwa anapata kwa kikamilifu.
The Christian soul will always have sufficiency.
Kwa yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu atakuwa ametosheka, atakuwa sawa kabisa katika hali yoyote ambayo anapitia katika maisha yake.
The Christian can always be sure that our soul shall be fed.
Yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu ana uhakikisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba yeye atakuwa anatosheka katika kila hali ambayo anapitia kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko pamoja na yeye.
The Lord will not allow the righteous to hunger.
Kwa kwamba Mwenyezi Mungu hata acha yule ambaye anamcha afe njaa.
God feeds us spiritually through his word and through his Holy Spirit.
Naomba kwa maneno takatifu na ambayo na uzima huwa ni chakula chetu bora. Mwenyezi Mungu anahakikisha kwamba sisi ambao ni wakondoo zake tuko katika malisha bora na hatuna njaa yoyote.
But those who do not know the Lord.
Lakini kwa wale ambao hamjui Mwenyezi Mungu.
That is the wicked.
Wale ambao wanatenda maovu.
That is those who Christ has not died for.
Na kwa wale ambao waamini kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani kwa niaba yao.
They have no faith in Jesus Christ as their savior.
Hawana tumaini, hawana imani ndani ya Yesu Kristo kama mwokozi wao.
When they hear such things to them it is just foolishness.
Kwa wao wanaposikiza neno la Mwenyezi Mungu wanaona kwamba ni mzaha, ni upumbavu tu.
Each and every one of them have a great emptiness in their soul.
Ukweli ni kwamba wengi wao wako na njaa ndani ya mioyo yao, ndani ya nafsi yao, ndani ya fikra zao kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anaweza yote.
This emptiness is because they don't have and they don't know God.
Ukweli ni kwamba hiyo nafasi yao kutopata chochote katika maisha yao, hawana amani ni kwa sababu hawamjui Mwenyezi Mungu, hawamfahamu Mwenyezi Mungu na hawana haja na yeye.
And the wicked try to fill this emptiness with anything, anything but God.
Na kwa wale ambao wanakosa kukiri kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wao, wanakosa kutii neno Mwenyezi Mungu na amri zake, wanatafuta njia nyingine ama sababu tofauti tofauti ili kuweza kujaza ile nafasi ya kujua kwamba hao ndio wana uwezo lakini sio Mwenyezi Mungu.
Many try to fill that emptiness with alcohol or with drugs.
Wengi wao kwa sababu hawana amani wanajaribu kujifurahisha kupitia dawa za kulevya ama pombe.
Many try to fill that emptiness with relationships with other human beings.
Na wengine wanajaribu kujaza hiyo nafasi ya kumjua Mwenyezi Mungu kwa na uhusiano na binadamu wenzao.
Many try to fill that emptiness with power or money.
Na wengine katika nafasi ya kujaribu kuwa kama kujilinganisha na Mwenyezi Mungu wanatafuta mali na nguvu na tajriba na cheo katika maisha yao.
The wicked have a tremendously great emptiness in their soul and they will spend their lives trying to fill that emptiness with something. The only problem is whatever it is they're seeking, it is not God.
Ukweli ni kwamba wale ambao wamekosa kumtafuta Mwenyezi Mungu, wale wamekosa kufuata amri za Mwenyezi Mungu, huwa wanajaribu mbinu zozote kujaribu kujaza ile nafasi ambayo Mwenyezi Mungu anaweza kwa kutafuta mali na utajiri, afya bora, magari na kila kitu, lakini mwishowe wanagundua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anaweza wapatia amani ambayo wanatafuta.
But for the righteous, that is those whom have received Jesus as their Savior by faith because of the work of God giving them a new heart.
Lakini kwa wale ambao wamempokea Yesu Kristo kama mwokozi wao katika maisha yao kulingana na ile kazi Yesu Kristo na mpango wa Mwenyezi Mungu juu ya maisha yetu,
God will not allow them to go hungry.
Mwenyezi Mungu atahakikisha kwamba hawatalala njaa, hawatakaa njaa.
God will not allow them to have that emptiness and they're trying to fill it with something that is not God. God will start filling that emptiness with himself.
Kwa wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu, wanamtafuta Mwenyezi Mungu kwanza, Mwenyezi Mungu atahakikisha kwamba hizo gala zao zimejaa baraka na mafundisho na maagizo yake ambayo inastahili, ambayo inawatosheleza.
Verse 6.
Mstari wa 6.
Blessings are on the head of the righteous.
Baraka humkalia mwenye haki kichwani.
The Christian's head is covered with blessings.
Kumbuka kwamba Mkristo au yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu huwa anambariki.
The just, that is the Christian, that is the righteous, the believer.
Kwa Mwenyezi Mungu yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu, yule ambaye amebarikiwa, yule ambaye anatenda haki, yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu.
They are the ones who know the Lord. Not every human being knows the Lord.
Hao ndio wale ambao wanamheshimu Mwenyezi Mungu, wanatia amri zake, wanatenda vile yeye angependa. Sio mtu yeyote kusema kwamba yeye anamjua Mwenyezi Mungu.
And for the righteous, the blessings which come from God are far too many to count.
Kwa wale ambao wanatenda haki, wanampendeza Mwenyezi Mungu, baraka ambazo zinatokana na yeye zinalingana vile ambavyo unamtafuta yeye kwanza.
But sometimes we, God's people, Christians, need help in recognizing God's blessings.
Lakini wengi wetu kwa sababu tumepungukiwa na utukufu, tunahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu kuweza kugundua baraka ambazo zinatoka kwake.
Because we are in the world and far too often we listen to what the world says about blessings.
Lakini kwa sababu tunaishi katika nafasi ya ulimwengu, kuna hii mwili wetu au wa kawaida, na sisi wote tunatoka katika hali ya kujaribiwa mara nyingi, huwa tunategemea ushawishi wa ulimwengu.
And so we can believe according to the wisdom of this world false things about blessings.
Na kwa sababu sisi ni binadamu na sisi hatuwezi kumtosheleza Mwenyezi Mungu, tunaweza amini vitu ambavyo vinatendeka katika ulimwengu huu kulingana na hekima ya ulimwengu huu.
And that can cause us to have difficulty in recognizing all of God's blessings in our life.
Na kupitia hiyo hali inaweza kuletea shida kubwa kuweza kuelewa baraka za Mwenyezi Mungu ni gani katika maisha yetu.
If we think it is only the blessed who are rich, then we who are poor can tend to think that, oh, I have no blessings of God because I have no money.
Ukweli ni kwamba wengi wetu tunadhana ya kwamba wale ambao ni matajiri wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo wale ambao ni wanyonge, ni maskini, wanaweza kuwa na dhana ya kwamba kwa sababu ina nafasi yao kuwa maskini, kwamba Mwenyezi Mungu aliwasahau, hakuwabariki.
But that is according to the wisdom of the world and not according to the wisdom of God.
Lakini hiyo ni mtazamo ya ulimwengu huu ambao tunaishi ndani yake, sio mtazamo na kulingana na hekima ya Mwenyezi Mungu.
The world thinks that money is a blessing and that in order for you to be blessed, you must be successful. You must have money, and if you're not, then you are not blessed.
Wengi wetu hapa ambao tumekaa hapa siku ya leo na katika na sehemu mingi katika ulimwengu tunadhana ya kwamba yule ambaye ni tajiri ndiye ana uwezo, ndiye ana ushawishi, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu anajua kwamba pesa ama mali ni chanzo cha uovu.
Now money can be a blessing.
Lakini kwa upande mwingine pesa inaweza kuwa baraka.
But it can also be a curse.
Lakini kwa upande mwingine pia inaweza kuwa laana.
It depends on how we view it and how we use it.
Kitu cha maana kinalingana na vile ambavyo unaichukua na vile ambavyo unaitumia.
There are many rich people who use that money to drink alcohol, to take drugs and destroy their lives, and they die at a very early age. Now for them that money was a curse. They did not use it in a good way.
Kwa wale ambao wamebarikiwa kupata pesa, wengi wao wanaitumia kwa njia mbaya. Kwa mfano wanaweza tumia dawa za kulevya, pombe, kuishi maisha anasa sana, na wanakufa kabla wakati ama katika hali ya umri ambao bado ni wachanga.
Because they use that money not in service to God, but to try and seek to fill that emptiness they have that only God can fill.
Na hiyo ndio inasemekana hiyo ni laana mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu badala ya kumtafuta Mwenyezi Mungu na kutumia kwa hiyo pesa kusaidia wengine ambao hawajiwezi, wanatumia hiyo pesa kujaza nafasi ambayo inastahili Mwenyezi Mungu.
So sometimes we need help to recognize the blessings that God has given us.
Ndio maana tunasema kwamba saa zingine tunahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu kuweza kugundua baraka ambazo zinatoka kwake.
The fact that each of you woke up this morning is a blessing.
Tunafaa kufahamu ya kwamba kila mmoja wetu ambaye amekaa hapa siku ya leo kwa sababu ya uzima huko ambao uko ndani yetu ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
The fact that the sun rose again this morning is a blessing.
Ya kwamba jua ambalo limechomoka leo asubuhi ni ishara ya kwamba kuna baraka kati yetu.
We take it for granted that every day the sun is going to come up. But it is only God who sustains the sun and the entire universe.
Najua kwamba wengi wetu tunajua tu kwamba ni desturi kawaida, lazima kila siku asubuhi jua lichomoke, lakini hiyo ni hali ambayo imehifadhiwa na Mwenyezi Mungu kutoka enzi.
It is a blessing from God that each and every day he causes the sun to rise.
Ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kuhakikisha kwamba jua linachomoka kila siku katika maisha yetu.
Every breath that you take is a blessing. God does not owe you air.
Kumbuka kwamba ile pumzi ambayo unapumua inatokana na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hana deni yako yote ama mdai chochote kulingana na pumzi ambayo unapumua.
God is under no obligation to each and every minute of your life provide for you the air which you are breathing.
Mwenyezi Mungu hana jukumu la kukupatia ile hewa ama pumzi ambayo unapumua kila dakika. Hiyo ni kulingana na majali yake, mapenzi yake tu.
But how many of you really consider and think of that blessing which comes from the hand of God every minute of your life?
Kumbuka kwamba wengi wetu hatuwezi kaa chini tukatafakari ya kwamba yote ambayo yanatendeka katika maisha yetu yanalingana na majaliwa na baraka za Mwenyezi Mungu.
We need help to see these blessings of God.
Na kwa hivyo sisi sote tunahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu kuweza kugundua kwamba hizo ni baraka kutoka kwake.
What about the fact that each and every one of you by God's providence have been accepted into this program at Mercy Christian Academy?
Tuchukue mfano bora sana kwamba hii mtindo ama hii jukumu ambayo imeletwa na katika nyumba ya huruma, ya kwamba kila mmoja wetu ambaye amepata kibali kuingia hapa ndani ni kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, sio uwezo wako, sio nguvu yako, sio ushawishi wako, ni hali ambayo Mwenyezi Mungu alitarajia na akapanga.
Don't forget that many of you before you started coming to Mercy Christian Academy either you were not in school or month after month you were constantly being chased from school because of the struggle to pay school fees.
Kumbuka kwamba wengi wetu ambao tumekaa hapa siku ya leo tulikuwa tunapitia hali ngumu tukienda shuleni, pengine unafukuzwa kwa sababu pesa ya michezo, pesa ya mtihani, pesa ya PTA. Lakini sasa umekuja katika nyumba ya huruma, na kwa sababu ya majaliwa yake Mwenyezi Mungu huwa unakaa shuleni unasoma vile ambavyo inastahili.
And yet God has blessed you through the kindness of others to provide for you a very wonderful education, uniforms, books, pencils, everything that you need, even food, and you and your family don't have to pay anything for it. That is a blessing of God.
mfano bora ni kwamba sisi wote ambao tumekaa katika nyumba ya huruma kwa sababu ya majaliwa ya Mwenyezi Mungu ameweza kuguza watu ambao wako mbali sana kutoka sisi kwetu, na kupitia baraka za wale watu na ukarimu wake wameweza kuwa msaada kwetu sisi wote kuhakikisha kwamba tunaishi vile Mungu angependa na tusikose chochote katika maisha yetu.
The blessings which God gives you, each and every one of you children, are far too great. We can't even think of all of them. We can't even count all of them.
Kumbuka kwamba baraka za Mwenyezi Mungu hazina kipimo, hazina kiwango. Hauwezi linganisha chochote katika maisha yako kwa sababu yote ya Mwenyezi Mungu hauwezi nunua na pesa.
But I wonder how many of you are actually thankful for the blessings that God gives you each and every day.
Swali kubwa katika maisha yako, je, umegundua kwamba hizi baraka zinatokana na kazi ya Mwenyezi Mungu ama unadhani ni kwamba ni ushawishi wako ama nguvu zako wewe mwenyewe?
Or is your heart far from God?
Ama je, ukiangalia ndani yako unagundua kwamba Mwenyezi Mungu ako mbali na wewe?
Are your thoughts mostly on that which God has not given you instead of on what God has given you?
Lakini kwa sababu ya pengine wengi wetu ni wachoyo, pengine tunadhania kwamba tunaangalia Mwenyezi Mungu ile ambayo tunatarajia atupatie katika maisha yetu, tuangalie ama tuangazie yale ambayo ametupatia sasa katika maisha yetu.
And God help us, may we never forget the greatest blessing of all.
Lakini Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia tuweze kugundua baraka kuu ambayo ameweka katika maisha yetu.
That is salvation through the Lord Jesus Christ.
Na baraka kuu ni kwamba ametupatia wokovu kupitia mwanao pekee ambaye ni Yesu Kristo.
If you understand the truth about yourself, you are a sinner and you deserve the wrath of God forever.
Kumbuka kwamba sisi wote tuweze kugundua kwamba sisi ni watenda dhambi na tunastahili ghadhabu ya Mwenyezi Mungu juu ya maisha yetu milele na milele.
And yet God came into the world he created in human flesh.
Lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu ya huruma yake na mapenzi yake alikuja kati yetu kama binadamu.
And died for your sins if you are a believer.
Na akafa msalabani kwa wale ambao wanakiri kwamba yeye ni mwokozi katika maisha yao.
God has made a way for you to be restored to him.
Mwenyezi Mungu ameweka njia ili upate urejesho na uhusiano kati ya wewe na yeye.
To be adopted as a son or a daughter of God.
Ili uweze kuhalalishwa na upate kibali kama mtoto wa Mwenyezi Mungu.
There's no greater blessing.
Kumbuka kwamba hiyo ndio baraka kuu ya kila mtu ambaye anamcha Mwenyezi Mungu anastahili.
Those of you who are believers, be thankful for it every day.
Kwa wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu, wameka tumaini yao ndani yake, wanamcha yeye, mshukuru kila siku na kila wakati.
And those of you who have not yet come to believe, seek in the scriptures the truth.
Kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kuweza kupata kukubali kwamba Mwenyezi Mungu yuko katika maisha yao, wamtafute katika maandiko matakatifu na atawezesha yote.
Let's all stand and pray. Our Heavenly Father, we come to you this morning asking for your forgiveness, Lord. You are truly great. You are perfect. You are a good, righteous, everlasting Father, King, Judge, Priest, Mediator. Your ways are so wonderful, Lord. And you are patient and you are long-suffering with us, Lord. And how we ask you for forgiveness that we often look or focus on the things that we don't have instead of being thankful for the things that we do have according to your graces in our lives, Lord, your blessing in our lives. Lord, how we thank you for the word this morning. We thank you for the Bible that you have preserved all these thousands of years that we might know so much truth about you, Lord. Help us to understand. Give us wisdom to understand your word according to your will. And Lord, how we pray that you give us power to live according to your truth. And it's in Jesus' name we pray.
Amen.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him. Have a great day.